funga buze tula tutese fena tuberenga tuli batembe.
Nange mbalilidye mfumbire mwereze byonna byosaba. Buzi funga buze tula tutese kubanga ye kwe mulungi kunyonze.
Kale kwagala era nsubiza byonna byosaba nange nakuwa. Kwa funga buze